Apex Wire. Leo leo acha wote jemore na amfile. Leo hopula matata au mudimu wa unchiche mbona udalaye. Leo leo acha wote jemore na amfile. Leo hopula matata au mudimu wa unchiche mbona udalaye. Naubone yona kama seli wakona yona jale naubone yona kama seli wakona. Bale wotangana wechike matata bare baka sautu shedi chaloka wapapala fisha wale gala wotiche mafata utunya mushi hopuka utuleka jipata kemile mpasha no yoruleka lesata hopola uweleka matolo ole tata bale mpimakasa waragono rapela mahala kini ngulifa. Ningulifa leo leo acha wote jemore na ufile. Leo hopula matata au mudimu wa unchiche mbona udalaye. Leo leo acha wote jemore na ufile. Leo hopula matata au mudimu wa unchiche mbona. Namaseli wakona yona yale tlaobone yona. Namaseli wakona.